Baby wala isho na kuita basi njo lisije kuisha bando ukani acha na mawazo. Baby kamjo nataka tuonge jambo tukichanganya mawazo tutapata jambo. Usichelewe chelewe njo utulie, mweza kuni mikuwa mateka na kupenda mie. Unikamate kamate uninganganie, mweza kuni mikuwa mateka na kupenda mie. Penzi langu sila utapeli, amini na kupenda kwe. You're my babe, na kupenda kwe. You are beautiful, baby you are beautiful. You are beautiful, you are beautiful. My baby you are beautiful, you are beautiful. Oh baby you are beautiful, you are beautiful. Nimekupa penzi langu, nimekupa ulitakuka ewe wetu, nimekupa nimekupa moyo wangu, nimekupa ulitakubaki wewe tu, nimekupa nimekupa
hakika najivunia, nina peace ya uhakika. Hata ni mwage wino siwezi maliza kuandika. Unajua kupika nje, unajua kupika ndani, unajua muda gani wa kunipa burudani. Yatima nisiye na upweke wa mapenzi, umepata HD na kuzumu kama lenzi. Acha niwe mtoto kwako na arosto, nazama kwa hisia nazinduka kwenye ndoto. Sina stress mami, uko so sex, na nikikosa kwako nita confess.
You are beautiful,
you are beautiful.
Baby you are beautiful,
you are beautiful.
You are beautiful,
wewe ni mzuri wa asili.
You are beautiful, my baby you are beautiful.
You are beautiful,
you are beautiful.
You are beautiful,
oh baby, you are beautiful.
You are beautiful,
you are beautiful. Unikamate kamate uninganganie, mweza kuni mekuwa mateka na kupenda mie.
Baby!